studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hediibe jamwaale modon bete alkamisare tati lewru me hitane 2018 yamde jeenay soki boore Ousmane Niali buldo kabaruji do ganni kante to boggi jande to on kumpitata wida hande yambinte yambere noga e joy berde nyaloma kejanaado yottinobe kabaruji o nyaloma ana wondi e yambinne de le wattuma journalist e mali jogiti dallaaji kewdi o tiidalla ana hada yottinobe kabaruji hokkude himbe kabaruji no haneri caggal bonandaji ngadaadi dow himbe a classe e wakkasa les réseaux menaka d'accorder tidem bawen woni ko hippa dow muɗum talataarande kollita ko yaata himɓe sappo keddege hen kakidu boni sanne golleji moƴƴingol yuɓɓo inɗe moɗe les pharmacie ŋaji ɗi ngala e wi laamu kanam ana wondi e daranade ɗum yimogol mum fa wonɓe amo keɓo moɗe tawe keɓa tiɗallaji mawɗi ɗum yi woni sembe kabaruji ɗi beetago bisimilla moɗon heɗade studio tamani kabaruji do sariya e laamu ley hakke sembe laamunkoɓe ɗum wonno sisli cuɓaɗo hikka le yambere noga e joyoɓerde nyaloma keƴanaɗo yettinoɓe kabaruji o nyaloma ana wondi e yambinede ley wattuma journaliste e mali jogui tiɗallaji e wi barkante en golle yettingol kabaru tiɗallo gonɗo dow journaliste en ana haɗa gollirde nanno golloɓe golle journaliste yaako o gollirde no jiɗiri Oumar Waygal ɓeyda en faamu
ɗum sinninama hitande 2009 golɗo sariyawol on hani huncande journaliste en ɓe hoore fa ƴeewel on tiɗallaji ɗiɓe jogui ɗi ɓuyto ɓe dokka kabaruji mabɓe ɗi dow gonga kafa hannden ɗiɗo haalaji tabaka le leydi meɗen ndi kamɓe journaliste en golloɓe le nokku eɓe tampi sanne kanko noddirteɗo Ousmane Daw o yo gollowo le journal ngal ɓe noddirta midi o hollitiwide ko laati sababu muɗum ko heewi ɓeɗo journaliste en fule nokkule ɗeɓe gollate muɗum ɗe a tawan ɓe joɓatake ɗum wawi latade sababu wakkatiji du kabaruji hon ɗiɓe dokkata ɗiya tan laataki kabaruji juɓɓiɗi ɓeɗo journaliste en dow wiso toraji jottikiɗen kañen daronto kohe muɗen wala fo darontoɗuɗi en fa hande kabaru tiɗallaji ɗi journaliste en jogui iɗum wondi e haalede le nokku o kanko noddirteɗo Souleymane Drabo yo journaliste le leydi meɗen ndi o hollitiwi ɗum laatiki sababu so waɗi kutteji kewɗi hono kabaruji ɗi journaliste en ɓe dokkata saabi de wakkatiji wajibi sinaɓe kettino ko journé gonɗe caggal leydi ndi kaali kamɓe du ɗiɗo kabaruji ɓe dokkata o hollitiwiɗ wala fo ko laati sababu muɗum so wona journé gonɗe le leydi meɗen ndi ngala bawɗe wattu joni o wiɓe ana kani wadde dow hen imma daraji fa golɗo sariya woltaɓe yoga e laamiɓe journé le leydi meɗen ndi fa hande jaɓanayi ɗum kanko noddirteɗo Draman Aliou Kone o yo kanko laami groupe ngal ɓe noddirta guɓal renouveau ngal o hollitiwi ɗiɗo sariyaji mbawa tabede jaati wattu joni o wi fa ɗiɗo sariyaji tabe journaliste en ɓe kañen kani immade ngaɗa dow hen imma daraji muɗum en o wi haɓo fo nga immanaki tan a wawa hentude dow hen haqqe maɗa saabi de ilde golɗo sariyawol signintede eɓe andi ɗum wawa laatade fa hande on tiɗallaji journaliste en ɓe worri le leydi meɗen ndi kanko noddirteɗo Souleymane Drabo yohomo fani jogui dow hen darde muɗum laamu o kañen laamiɓe journé ɗe fa yetto journaliste en ɓe homo fo ana hani darade dow darde muɗum
sakiraɓe fa ɓeydoro ɗon faamu oɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fo dow bembe amen facebook e twitter oɗon mbawi du noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi fa dokkon ko woni hakkillaji moɗon capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi gouverneur kesso bamako ana noddire colonel Debere Kwa Souara o lomti caggal han ami kan Debere Kwa Souara le conseil des ministres ngaɗaɗo keñen woni ko o noma ittugol yonki civil en ana wondi e waɗede fa han ley région menaka o caggal ko bonandaji ngaɗɗa dow himɓe a classe e wakkasa hedde menaka ndenno fan ɓe kolliti wiide o ley bonaɗin bonandaji ngaɗnoɗi ko yaata yonkiji capanɗe nayyi d'accorde tiden bawwen woni ko hippa dow muɗum talatare nde ɓe kolliti wiide ko yaata yonkiji sappo gaɗi kake du ɓe boni sanne keñe ndenno ke golleji moƴƴingol golleji moƴƴingol yuɓɓo inɗe moɗe fuɗɗi ley pharmacie ŋaji ɗi ngala e wi laamu kanam darani golle muɗum ko ɗi golleji gaɗirte yo fa wonɓe amo keɓa nenno keɓa poɗɗe tawe ati keɓa e tiɗallaji keɗe ko Madeleine Dambeli landodiri akku jo Luc Togo directeur général directeur général kanam do faccitago Oumar Waygallo
c'est pour permettre aux différents acteurs
ɗum famminde yimɓele gomɓe le kawrital ngal kañe yimɓele golloɓe kabaru pharmacie ŋaji fa yettoyo dogotoro en bindoɓe poɗɗele ɗe ɓe pamano ɗeɗo poɗɗele gorri miɗen gondi e gollude dow oɗo yuɓɓo inɗe no ɗum worri poɗɗe goɗɗe antone tawan ede tiidi sanne godde antondu tawan tiida nokkule do dum moddina do tan woni ko walda de do podde atawde burdi choggu min yoto yala hono bindobe kaani windirde jamaade de poddele burde fu yafude de tawe kambe bindobe de jotile yubbo inde de fu be paman hono de do poddele gordi ka won bindobe wobbe antondu atawa feddi utta ko no de do podde gordi sabi dum nana holliti video wayde birki mabbe no golleji din gordi
Salon international be no dirisiya giri an hani wadele do bamako do hakunde joy yaade sappo e tati lewru mendu farde mudum warde fedde sambur agriculture mari do kabaru mudum jodde ke yottinobe kabaruji sesili be cubbi hikkano nono do daranade bantare hajuji demal yalla kebal mali anabe do e wi humeni be dum fanda arandejo kawdu tangal yo fa bantare wada lew waylitingol bibbe dem leydi meden di kedde ko bakari togola horejo appe kam wi fatiya tara do facitan umar way gallo
o wi gel netam me l'accent sur la
mi jawa yalla hono kani fabirade jamar ndenobe kani waylitirde kudde de sabi de kudde godde kasen antone ana deme leedi meden di so dum bami fa dum waylitama jamano wawi nawtaraade dum lebbi nyalo mo hando kabaru waylitingol non edo kudde wori dum wayi beedude kebe leedi di kebe yimbele demobe yo dum darnde appe kam non kanye yimbele huminibe kabaru no dido golleji gordi le kawrtangal miden gonde halde do en halaji mawdi fa yotti no kabaru durugul kanye e demal wordi dum wayi latade sababu su suka jokol do gombe leedi ndi keba golleji nyalawma hande dum ni haale tan ana wi'e sukabe be gala golleji tawe hawaluuji de kaaja yimbele gollobe dum durgol e demal kanye yimbele awobe so don yirwi namale hawaluuji dum wayla tan sababu so faabo sukabe jokol be gala golle be no kibira golleji
sans l'emploi
rewbe hobbe ana wela dum be habbude gali e keci mubben e wi yogabe e be kabba dun sabe nen edun lebi won du nen ko be kolliti wiide ko suudi hen ko himbe andana so tobe dun du kolliti wiide lumo mubben ana weli ngardo fu heban ko haaja fatiya tar wadi ima dara mudo anni ko hebe nen du faccitango mumin sendebu
Sifangali anankewi idun jogi inde kewdi hono jonsudu an ana jogi bawde pointini e hot tension rewbe ana nawturodi yella be bembella jonsudu mabbe yo dum holliti wiide rokiya jakite bajotowo rewbe e wima ko arande habude galli yo hollitinde jillimu tawe halay wana homofur hani no yide dum dum sabede rewbe ana hunono du majju wiide ben jambay jonsudu mabbe bonnobe di kolliti wiide idun jogi nafa e wi mabbe jababuji majjum ana yawidu bonkana jalo holiti wiide ana wara lebbi didi joni ko kottungu makko wada e wi makko nafa ana e gallidi jonsudu makko dum ana yidi dum ana nandi wiide idun golla golle mu sabede fe won worbe koliti wiide be ben jidi dum ibrahim umar kone ana mila wiide yoko wodi non sabede idun semmibina yidi hakkune debbo e gorum kanko jati o musodana dum gendiko e wi vivian alfonso so golla ngalli yo lumo beldo ko temedere e debbe sapo ana kanye ko temedidi ujunere fa warde ujunere e temedidi lumo mu ana weli jati
studio tamani yo pa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakirabe njandarwen kabaruji pintudi le region ngaji meden di yamber chapantati e jette perde camp biblique rewbe eglise protestante baramba cercle kuchala fuddi talatare kenya sisilbe chubbe hikka taguji chrétien en le adnaru handen jibi do e wi humenibe dum ngal kawrital wadan faabe rewbe darano fa jam e dejere wada kanye dewral hakkunde bibbe leedi ndi le o wattu motit alla wodi be kolite wiide ko buri rewbe temed nayon kawri e ngal kawrital syndicat jangi nobe sipesko neno feddindirtende do sipesko joddeke batu talatare nde e janginobe IFM kita fanda mudum faabe kollita kabaruji murtereji be gannobe laade di e kaldi dudu hal sariyaji ban pamanaadi janginobe kanye hono be kebenirta ti dallaji mabbe di dabere le region gawo o min target jomben kaborde nenno kippeke do d'accord kippeke docteur en taton acci hakke docteur en taton target ersan e tamba taban korre no dum wonno dum wadi talatare jappine dum wadi talatare kenye agam agamor nen be himbe burem pewtuno yaade de wonno ko be bandiji kipido mabbe nenno be koliti wiide be bami moto ngaji mabbe didi jaadi bami du kaake mabbe kewde nabi ko be tayo juude mabbe fu ben en nabi sakirabe do kadude di kabaruji ka kedde hedare yewterende ana yesu wassalam